at na Marquis. The Beam Boy and X Events, you know.
Adoration Records.
Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa. Food. Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa. Food. Chetutu Fukale, make it a food. Zewana wani bomerwa no rumoni. Here now I decide. Zenjagala nkuweli nyamani lodi. Katipeleke na mpite mudisi lodi. Mami naena wanafuse la dilodi. Kana embuza umachi za bread. Zila miwame nafuse mwana walodi. Mami toga na umeki the end. Owasi chechoge na kufuka sekendi. Aba boy aba kwete ganga ngeladi. Na yoyo simu takuwa he's my friend. Oh aye. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. When kulaba na enju mirwa ne banka. Sasa nye sente sitereka mubanka. Ne meme yange waju wa makuwa ranka. Aobave kwa wafana nanga twaka. Darofana na ngomu somesa ne choka. Yangu osomesa zunu nane se choka. Ze wola wanyumi wakala ya bulaka. Buchidato chane za singa moko. Ya make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Zeba pita de bimboy aknamo. Oh, yeah. Kubwa muziki wano nina neturamu. Toda mke grobo ya gala kunyimirilamo. Kuba naenda wanafuso mchamu. Zewola wa yavu mahonu durimu. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Oja kutegele chinafamu. Zewola wa yavu mahonu durimu. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Oja kutegele chinafamu. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Alex Events, I sign out.